Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 13 mu masaha ya saa tatu i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda.
Bamufatiye iki?
Guhera ejo kugera uyu munsi, ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yaba ashinjwa, ariko icyo tuzi cyo ni uko hari ibyo Leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntabwo ari ibyo akoreye Bugande, niyo makuru dufite.
Leta y'u Rwanda se imurega iki?
Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru, bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye bwo bizwi n'abo mu Rwanda.
Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda mba muri Uganda, nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kuba ashakishwa?
Ntabwo byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange, wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye, udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo yari akimara kubona ibyangombwa vuba aha by'ubuhunzi byuzuye.
Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda?
Yaje mu 2020.
Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF?
Yari Kereja Majoro, dukurikije uko avuga muri statement.
Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gusa birashyuha. Muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko ubivuga, cyashoboraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa? Ntabwo umuntu bamufata bitunguranye.
Kuri za social media ziva zanishyurwa mu Rwanda hagiye hagaragara nk'izina rye, bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi akwiye kujyanwa mu Rwanda, ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi Leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi.
Hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi?
Ibimenyetso birahari, kuko mvugana nawe isaha ya saa tatu yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose, hari ndabona imodoka enye za polisi, amapikipiki atatu ya polisi ariho abapolisi, ati hari turupe y'abapolisi irenga nka 50. Muntabarize ati ndapfuye, afite ubwoba bwinshi. Mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa SEMA ukorana na ofisi y'impunzi hano ahageze, ni umugabo majoro bamwita John. Ubwo byanyeretse ko oredi koko afashwe kandi na Leta yabimenye, kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata. Byumvikana ko iyo bitarimo Leta yari kurekurirwa aho ngaho, kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri oredi Kampala kuri polisi yaho muri CIDR. Ngomba ko urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi inganisho yaje kumureba igasaka urugo rwe akaza n'abashinzwe impunzi, ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha.
Ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he?
Oya, ntagifungiyeyo. Amakuru dufite ni uko yaba ari aho bita Kireka.
Abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate?
Abafungirwa Kireka ni imiteye igenzura ibyaha ngo bikomeye. Ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa, bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho. Ubu ibyaha bye bizashobora naba afite ibyaha byamuhama, niba adafite ibyaha ntibizamuhama, azaba umwere. Niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano.
Hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa Leta y'u Rwanda?
Nyuma ya lockdowni cyangwa se nyuma yaho Jenerali Kayihura atakiyoborera polisi, iyi niyo kesi ya mbere ibanje.
Emmanuel Bizimana, uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala, ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.